Yeah.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yeah. Shino nshiku bone kafia muma chapitia kwa tima bezi. Nalipisha no offense, wafile wakose. Hapa nina market full place ilionze. Mafans wanga walikuti jeka shiwangene leta kupasi la permit. Kigo palace tunga chitobweza mwana rapper alibe playlist. So we just watch and laugh. Okay ni chani chizani kalifia chifuka vons nilinavo. Penikala ni hotel west na mafans futi nilinavo. Gelo wanga na bright future kumbuyo raswa enchoma mumagago. In short nilipa levo inango. Mailo nilipondi nipoleka. Kansi ku Facebook ya polika. Kansi tuwa niteka potuma beji tuanja latiwa. Nipuwa nyila motoka, those are cars we already drove guys. Bintu vachiti ya evolve. Raswa inalileke chivele shi weekend inenja mukuti ya go five. Bazeti ya pakisa comedy. Raswa in mankala nilipe comment. Nigwila na zea kalibo gwila powea na pitia po kukoleji. No ni time ya. Plus I'm the fly strapper. All these niggas be claiming the fly nanda. Nalipe nanfunika chainama. Yeah, nalilu alishefia pala COVID-19. Whatever you call it. Walonga white nitea solid. Wali slow fuluba mwamolidi. And then one last word to everyone. And I don't mean to offend anyone. Uno ni jemula wanyowa. Ninale kakalo wenza ka alion.
Downloaded from ilovezedmusic.com.